DutchInSafi.com.
Najua mazombi nye wanakuja. Hawana man, wana man. Baluza. Baluza.
Fish.
Kali vile vile anango kibao kutoka ngambo ifakala tabata na
ashante shana hatuna maduka ndo maana tutoki vitambi